Ngalo kwana go go pana specially champion ba re ke spokesman le special lemi ba ba o tla pina ba re ke matsatsi go ya kwana Botswana ba bolwa ke letsatsi ba pele morubulu ba pele byalwa.